As amended.
I put a question that clause 3 as amended stands part of the bill. Those in favor stand.
Uganda jamana ka politiki jɛkulu ye wote kɛ tarata wula fɛ. Ɲɔgɔn ye ba dɔ la walasa ka sariya dɔ ta min bɛna ɲangili gɛlɛnw da cɛ ni musoya kɛbagaw kan. Wasadenw ye fɛn caman semantiya sɛbɛn fɔlɔ la min tun b'a jira ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ cɛ ni musoya kɛ walima n'a bɛ fɔ a ma ko a ye LGBTQ o bɛ se ka san tan kɛ kaso la jamana kɔnɔ. Cɛ ni musoya tun tɛ sariya kɔnɔ. Jalaki kura munu latigera sariya fɛ olu hakɛ ma dɔn o yɔrɔnin bɛɛ. Amerika fanga bonda White House
repercussions that we would have to take perhaps in an economic way should this law actually get
ye jamana lasomi sɔrɔko ko kɔlɔlɔ munu bɛ se ka sɔrɔ ni sariya nin donna baara la. Nafolo kɔlɔlɔ bɛna kɛ bɔnɛ ye tiɲɛ na bawo an bɛ sɔrɔko dɛmɛ caman minnu di olu ɲɛsinlen bɛ kɛnɛyako ma. John Kirby n'ale ye jamana lakanatɔn ka kumalasela ye o y'o sigi. Fox Ode Oyewolo n'o ye jamana ka kɛlɛbolo mɔgɔ sugandilen ye n'o ye jamanatigi Museveni ka politiki jɛkulutɔn maa ye ale ye jɔyɔrɔ ta o sɛbɛn nin kama. Wasadenw y'o fɔ AFP ye ko ka kɛɲɛ ni sariya laban ye kojugukɛlaw bɛ farati la ka u ka ɲɛnamaya bɛɛ jalaki walima hali ka saya jalaki da u kan ni u ye kojugubaw kɛ.